femme du Mali.
Fatmata Balo to Bilatun Dia min jihi odo Inna Galle e suka mako ido to sesref ngalurande tiagal mintaji totondal hakilaji akuni mako isaz fam o Fatmata jabani sifaji haybugul bengu
mi wari ngal kortal sabdena hone ko antirte planification familial to hone lobbere nato sabe faabade robe yokude wakati juut hakuni bengu men suka bendu an waawde cellal le mudun tiagal so debbo planification familial an wa natal sabe hokkude ma cellal ko boyata on neewe du sabe hanne so wari wadni de hun
ka non binta suba kay wonda mabbe hakkilo odo Inna Galle mo suka ben nayo ana suwi lebbi jeego mo jeyali goto e kubin ngaji cercle bleu holti wiide dido golleji di na jogi kuteji muudi do cellal robe
ay cenan
min gam wada do feene gotan sabdina jo sudda abada jamne ti hakkileji ko heewdi kulleji ana nato sabbe hewtina debbo jaati rimo torral woni rewbe ko heewi cagas wadni pikiri ana nato sabbe nyaba cagal di torrade fu ana wa natar sabbe fi hone tidna debbo yide lawa mudun ma wasa hebde be mu fi
Madame Sissoko Tara Traoré sage femme to Sisref Bla Hultivide Dabareji Bamama Yalla Faminde Jamare Gondele Kiredouji di e wi odo sage femme o an hani kabar mudun huncene hore no fewri Yalla yimbele hewbe na jabana planification o
fere munume on
men woni kulleji tati ko wawi wadede ni dem hunde go mudun dun wawi jutnede didbel mudun dun wawi kubinede sedal ga jogabe jati an wadan fa boye wasab de bim to menan doge rewbe hewbe an yidi bamde podde mudun de dinande pikirni ko be dana pesa juude men wada hen di pikiri du homo fo ana wayi de dun rewbe ko heewi ko warta wada di pikiri kan jumeda tudde en warta me famina be fagasa sube heba be wada pikiri mudun ko heeme be so wadi cesarene meda hokka habileji yalla heba wada di pikiri
fere en famia ko sobe
to blaton hono nokuji goddi leedi mali rewbe hewbe jabana fi kabaru haybugul bengu imadraji ardi be cellal e tawde fuf woni ko musamali suku hebani en wattumo wonno to blaton